msafi.com. Say beauty. Soja. Soja.
I had one them don't do. I had bring him son do. Where did you hear him don't do? Where did you bring him son do? Bring him son do. Bring him son do. Did you bring him son do? Bring him son do. Bring him son do. Son do. Bring him son do. Bring him son do. Bring him son do. Oya kwenye dondo kuna watu wana hatari. Oya kwenye dondo kuna watu wana balaa. Wedemu akitoka ina yeye anasimama kama moja. Idemu akirudi na yeye bwana anacheza. Kuna wajua tuna wajua tuna wajua. Hiyo tuna wajua bwana sewa kuduka. Hiyo tuna wajua tuna wajua tuna wajua. E baba tuna wajua hawa sewa kuchaje wana kumeme umegata. Ile chenye nereta wana kumeme umegata. Ile chenye nereta bana tumetoka pale tumelifata buzuki. Tumetoka pale tumekufata nije. Wedi ye pia me dondo pia me dondo pia me dondo. Oya simbi sana, leo samwa DJ. Simbi sana, leo samwa DJ. DJ usirewe sifa tumenrosha magodoro. Usirewe sifa situko mpaka majogo. Mr. DJ. Mr. DJ. Ah, DJ unalala. Ah, unalala. Mikono unalala. Ah, DJ unalala. Kaka unalala. Mikono unalala. Aya mboge na mboge na mboge na mboge na mboge na bas. Imama mboge na mboge na mboge na mboge na mboge na bas. Baba ndinge shewo, mama ngoho, oya ndinge shengo ngengo, mama ngoho, basi ndinge she, mama, I had one them dundo, I had bring him sundo, where did you hear him dundo, where did you bring him dundo, bring him dundo, bring him dundo, did you bring him sundo, bring him sundo, bring him sundo, sundo, bring him dundo, bring him dundo, bring him dundo.
Watoto wa Changalawe, wenye uso wa mkuu.